wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka Jubaland iyo magaalada Kismaayo ka qabatay kulanka wadatashiga istaraatiijiyada baaxadda cadaaladda heer wasiir. Kulanka waliba gobroo ku hayay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubaland, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, wasiiri kale, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo xubno ku dareeri wasaaradda cadaaladda heer federaal, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubaland Abdullahi Abduqaadir yana kulanka kureed la hadal iyo warbaahinta.
Kulanka yoolkiisa hadafkiisuna wuxuu ahaa horumarinta adeegyada cadaaladda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, sidii la iskaga kaashan lahaa oo wasaaradahan run ahaantii ay dowr weyn ku leeyihiin horumarinta adeegyada cadaaladda ee dowladda Jubaland, maadaama wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubaland ay dadaal xoogan gelinayso horumarinta adeegyada cadaaladda ee deegaanada Jubaland. Dhammaan bahda cadaaladda Jubaland ay bixinayso maanta kulankani wuxuu ku saabsanaa sidii la iskaga kaashan lahaa, sidii loo horumarin lahaa adeegyada cadaaladda ee dowladda Jubaland run ahaantii ka jira dhammaan deegaanadeeda. Wasiirada ka soo qaybgala kulanka ee bahwadaagta la'aa bahda cadaaladdu waxay run ahaantii ku dheeraadeen, ballan qaadeen inay garab istaagayaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada cadaaladda Jubaland, ha noqoto dhinaca daadejinta, ha noqoto dhinaca la shaqeynta hay-adaha amniga ee cadaaladda la shaqeynayaan, ha noqoto dhinaca dhaqaalaha, ha noqoto dhinaca u qareemida adeegyada cadaaladda Jubaland. Run ahaantii kulan wuxuu ahaa si ku soo dhammaaday jawi wanaagsan, layna isku fahmay in hadaf muhiima ay tahay dowladda Jubaland ay u tahay sidii loo horumarin lahaa bahda cadaaladda Jubaland, loona horumarin lahaa adeegyada la siinayo reer Jubaland ee ku saabsan cadaaladda, taasoo mar walba ka shaqeysa bahda cadaaladda Jubaland run ahaantii, oo xiriir wanaagsan ka dhexeeyo, si fiican u wada shaqeyso haday tahay bahda cadaaladda Jubaland ka kooban wasaaradda cadaaladda, ciidanka asluubta, garsoorkii oo maxkamadihii, iyo run ahaantii xafiiskii xor ilaalinta, sidoo kale laanta CID oo ka tirsan booliiska. Run ahaantii waxaa ka dhexeeya xiriir xooggan oo qoto dheer, dhammaan hadafka ugu muhiimsan ee laga shaqeynayana uu yahay horumarinta adeegyada cadaaladda ee Jubaland. Jubaland run ahaantii waxay ku dadaashaa mar walba sidii looga qabtiri lahaa bulshada reer Jubaland inay helaan adeegyo cadaaladeed hufan, ha noqoto xoojinta adeegyada ay bixiyaan hay-adaha garsoorku oo run ahaantii hadda gobolka Jubaland hoos si fiican uga shaqeeya, sidoo kalena xoog la iska saaray golaha adeega garsoorka Jubaland oo hormuud ka yahay sidii loo dhisi lahaa garsoorkii gobolka Gedo oo run ahaantii soo dhammaaday, mar dhowna qorshuhu yahay sidii loo howlgelin lahaa dhammaan deegaanada Jubaland howlaha lagu howlgelin lahaa. Kulankaas run ahaantii kusoo dhammaaday isfahan iyo ballanqaad in la hormariyo adeegyada cadaaladeed ee ka jira deegaanada Jubaland.
Ujeedka kulankeena ahaa iyo horumariyowka adeegyada cadaaladda iyo garsoorka 5 sano ee dareerta iyo la tashiga wasaaradaha bahwadaagta ee wasaaradda cadaaladda Jubaland.